ngashisa ngiyababa empimbeni ungadide isikole ngasifake ekuqaleni namanje angibambeni
nomastiki iphathibila sejika sihlinza iphila mayishisa ingoma seyiphinda umuntu akasiqeni ubumpiki awuhlina phela ngakhila uzokubona engiposta ko-insela sweqale eqaleni sibeke unyawo entanyela samba 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 samba
kwahlale kunjalo babakhila flows nama-99
I'm not afraid.